femmes du Mali.
Yo hakkunde kuyam e wembere rewɓe yogaaɓe ngallure nde hollitti min ono fof ɓe hinnoto lewru korkandu. So yogaaɓe hollitti ana haani ɓe kujja hinnaade ndefu gila wattu 2h ma 3h du matin, woɓɓe kay dabare wonde jogi keɗɗanna yogaaɓe ɓeɗo rewɓe ngallure Bamako.
Vraiment c'est pas du tout facile surtout
wona fe hunde yaafunde ɓuri fof oɗo wattu tiyallaji ɗi kawar muɗum yahata fe caggal kalisi wakkati joni on ne tew natiɗi fa hunde wawata soodede. Mi annda fof fono min gatta ko ɓuuri hewde min kay café moƴƴinami. Mi yiɗa ñamude maaro ele mbayrari buru codami. Min kay mi soodan kala komi hasindini e resude ɗi. Mi defan jamma hakkunde 22h e 23h. Mi resan ɗum le frigo ndem koye wattu 3h. So mi immike mi wulna le galle moɗo gommi. Min kay ndenno ndefu yo kala balɗe jetti. So tourma yettuke tan a immoto 3h defa. So ɓendi tan a findina goto fof wattu 3h mbayro ɗon. To yoro so tonno ñande aljumare nde hakke capanɗe tatton rewɓe kawruti e battu kala lebbi tati dow wottugol torraji yogaji fewde e rewɓe. Torraji lollirɗi VBG haala kabaru suddede ila yonali e suddede karahan memama. Keɓɓe miijo ngal ɗo kawrutal yo fedde humaninde rewɓe sukaɓe e galle. Hono fof anditinde humaniɓe immadara teddagol kala ko woni jaabuji dow torraji lollirɗi VBG. Wonno mawɗo e susli kawrital ardiɓe sinuji to kuccala ton le ndeɗo yontere. Fanda muɗum wonno huncande hoore talkuru faccintinoru kala ko hani hinnade ɓeɗo yimɓele. Hakke sappo en rewɓe cerclissant pamminama ele balɗe tati sifa jogola basiji e ndenagu calɗi rewɓe. Caggal jande nde fedda humaninde haybugo golleji ɗi joƴinama. Kawtal dow darande rewɓe e sukaɓe le gollirɗe mawɗe e kaña teddagol basiji e gondal huncinama hoore ndeɗo yontere to kayton. Hakke capanɗe nayi rewɓe gaari e oɗo batu o. Fanda muɗum wonno e wi kamɓe landiniɓeɓe watta ande hakkillo teerlaji rewɓe e sukaɓe e li anniaji golle ɓameteɗi ɗi. Ɗo ene timmata yewtere meɗen rewɓe lullirde toutes les femmes du Mali. Yo en ji caggal joni.